Lei pati ama boza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei pati ama boza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei pati ama boza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei pati ama boza Mushabu ungvala ksemshana oza
Eyo sisemzini Akwela macheri na machita Mangtatu kupega futa geko no kuspita Yashai swana abolova na bashana Akekho odlala indaba zikamaqashelana bafuna ukubandawo la uzokuthola efrijini okushisayo nakho kugcwele ekesini akekho ozolala esofeni ikhona imbhede ekamereni nani lapho ekhoneni kanti nifuna sibonene if uhamba necheri yakho basopa ngakule phathi kugcwele idakwa akekho sopa abo-one ekuseni isikhathi sakhipha oseqala ukufloba kuyajingware ngemkhipha ufuna ukuthini
sengikhathele manje ngifuna ukuyerumini
okay ngizokufica khona khona engisafuna ukubabona Ubusuku besama kufudumele kushinyama Ingoma iyaphampi hip hop igama Sofa phezu komunye dance floor idedele Ujava ushintsha isitayela uze uphelelwe phela
semzini Shona ukuthi ulethi uyophethe line three Shaka noma umuphi kulesi esilayinini Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza
Nala kimi ublaka usugijima ngegazi Ngeke ubone uma ungazi Ngiloke ngishaya kancane kancane kulogcwele inglasi Kushinkawuza kushizola ngikhuzi Kuvele imini ophethe umuzi uyazibonela ubuzi Yo, ngiyibhoza islender noma umafohloza mangimbiza uzoza phandle kokugoloza ezinye zikwi-dance floors kade ozolahla izingane zizibekile zijayiva kuze kuvele impahla ekhoneni ebathroom ekamereni ziyasha uthatha kude uzophelelwa indawo yokucasha isikhathi sisambile kushaye no-3 akulalwa kanti ubani ophethe u-G ngipansa la ngipanse lapho
mix
mapha mangibheka la endlini yonke indawo buhlaphahlapha vele
Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza
Sesemnandi show sonke sahleli Yonke into isekhona shoot le part ayipheli Amabhodlela agcwele yonke indawo Left and right akukho ngisho ukubeka unyawo Kusesenjalo ngizwi nokho esicabheni
Nokunoku sekwamla nomika ebhareni
Eish umakhelwane ongithembile obengishiye nodlala
Shon selungigadele nangumuzi Ngizobuya emva kwe-weekend maybe Monday
Mina ngabona ukuthi ngivele ngi-organize imbadla Phelile ukubhoza umakhelwane ubuyile Phunywa ngamawindi nango-back door kushubile Indaba zokuthanda ukuzenza amabhoza ziyahlupha Umakhelwane ukubona ubuhlaphahlapha ngathi uyaphupha kumele ngishaye khona Umakhelwane mengibamba ngesandla la ngizoshona vele
semzini Shona ukuthi ulethi uyophethe line 3 Shaka noma umuphi kulesi esilayinini Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza Lei phathi amabhoza Mushabu ungvala ksemshana oza
Ksemshana oza Mushaya ngebhoza I'm not a legend, it's a name, boys, it's fake.